Anawa netaze mugamba jemu ndongo. Kano kaishe kena diope. Muganda wange jango jirokola. Uluwale lo kangende sisinka nevaseya. Uobango maze siwa wofu nentebe. Kuzirye za gurey ositwali la sumani. Ekitundu yansasulada ezisigadde z'oba okwata. Tetitufiire mu kibanda sinze yakola okubajja ngenze. Twesangeyo anaba netaze mugamba gye mu ndongo. Koyo okulindiriranga n'abafa baganirayo. Obulamu tebulina speya nti oboneyongezako. Kanyenye ku mugongo kangolole ku nyingo. Anaba netaze mugamba gye mu ndongo. Koyo okulindiriranga n'abafa baganirayo. Obulamu tebulina speya nti oboneyongezako. Kanyenye ku mugongo kangolole ku nyingo. Ah yeah. Victor Roosevelt. Tebirichuka ebintu byenseno tebirichuka. Tujiri akomakola alijikungula yani. Yani atalika kaganga. Me kaganga katino lekanzirie. Uchisi zobu vikale yetuge. Mwobozi toyomutwe. Uluesa nyuli ange kagwatike. Ezangele kanzirie. Jesus is all we here to get. Oh, was it to your mutwe? Always a new young kabatike. Twesange yo. Twesange yo. Kumugongo kangolole ku nyingo. Oya anaba netaze mugamba gye mu ndongo. Koyo kulindiriranga n'abafa baganirayo. Oye obulamu tebulina speya nti oboneyongezako. Wamma kanyenye ku mugongo kangolole ku nyingo. Ah yeah.
Remember where you got it from. www.djeric.com.